too much money.
Please.
Don't please.
Baby boss, me a game show. I will not book up. See now. VP boss, me a game show. I will not book up.
Oh, nah.
See now. Yero je.
Oh, nah.
See now. Memini je.
Oh, nah. Yamani dori dori
Samuela
dori dori
Samuela
Ukunalo nasi kupi upatata mia dori dori
Samuela
dori dori
Samuela
Yero nalo nasi kupi ukitaka welia I am tutu yu mtutu yu
Kakua jinsi kabadera
Mtutu yu mtutu yu
Kakua jinsi kabadera
I am tutu yu mtutu yu
Kakua jinsi kabadera
Mtutu yu mtutu yu
Kakua jinsi kabadera
Tony Drizzy shika kwanza shika kwanza
Tulia
Nasema je Kanzu mpyo ustazi yule yule Fungasha virago tuondoka
Aya tunaondoka
Aya tuwe tunaondoka
Aya tuwe tunaondoka
Aya tuwe tunaondoka
Aya tunaondoka
Aya tuwe tunaondoka
Aya tuwe tunaondoka
Aya tuwe tunaondoka
Kombweko mbweko
Cheza
Aya kwenkwenkwere
Cheza
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 VP boss Ni a game show Auna bukwa Sina VP boss Ni a game show Auna bukwa Sina Jero je
Sina
Memini je Sina
Pere pere Oho Ka Kaloti Ti Tikiti Oh Ogo
Matango 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 ni nyanya
Ni nyanya
Matango 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 ni nyanya
Ni nyanya VP boss Ni a game show Auna bukwa Sina VP boss Ni a game show Auna bukwa
Come on up
Beep 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 beep
Bigga
bigga
Come on up
Beep 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 beep
Kizinga
Come on up
Beep 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 beep
Pika, come on up,
beep, 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 beep.
Kizinga,
come on up, beep,
bigger.
Come on up,
beep,
bigger,
bigger.
Come on up, beep,
bigger.
Come on up,
beep,
bigger. Come on up,
beep,
bigger.
Come on up,
beep,
bigger.
Come on up,
beep, bigger,
bigger.
Come on up,
beep, bigger.
Aya tunaondoka,
aya tuwe
tunaondoka,
aya
tuwe tunaondoka,
aya
tuwe
tunaondoka.
Aya tunaondoka,
aya
tuwe
tunaondoka,
aya
tuwe
tunaondoka,
aya tuwe
tunaondoka.
VP boss, ni a game show. Auna bukwa. Sina. VP boss, ni a game show. Auna bukwa. Sina.